1 Cast more
2
Eagles plan
3
Check it 12
4
On my phone my phone What's this record?
Sasa sankafusa Anajapula Ena paise chiteko china wapana Mwe wako ndibwina ukale wa mafuso What how why so What's the one jail and the MA Amafusa? What's the bow doll and the MA Amapusa? I don't want the one town Amatole Lacusa. I'm a Zipesa Blanjita, yes, a Kofusa. Yeah, sell it for my yes, a Kule Mayango. Mafuso Ako always selling the Mayango. Who sell it for my yes, a Kule Mayango. Mafuso Ako always selling the Mayango.
Kuma Fusa, Kuma Fusa. Ulanda was a mangolo and the Jabutu. Kuma Fusa. Kuma Fusa, in on the town, in Masonga Swachi town, in Udolandi Kofusa, Seko Fusa. Ulenda was a mangolo and the Jambutu, Kuma Fusa, Kuma Fusa, in on the town, in Masonga Swachi town, in Upela Bedding Gas.
Usana tiwe mbili yake Usana fusetina nizi na zambili zake
Usana
Usana tiwe zaka take Mwina ndi yunea kwende ndende zaka take
Ulola branch Bote wako usama kukonda Sakuna na wetu lo moto ayamba kuwonda
Kumafusa muna kumanali Nangalelo ndilelo wako na masiku wanga
Kumafusa, kumafusa Ulenda usama ngolo wandicha mutu Kumafusa, kumafusa Inondi tauni masunga swachi tauni Udola ndi kufusa Siko pusa Ulenda wa samangolo wa ndi chambutu Kumafunsa, kumafunsa Ino ndi tauni masunga swachi tauni Kumafunsa, kumafunsa Ulenda wa samangolo wa ndi chambutu Kumafunsa, kumafunsa Ino ndi tauni masunga swachi tauni Udola ndi kufunsa Siko pusa Ulenda wa samangolo wa ndi chambutu Kumafunsa, kumafunsa Ino ndi tauni masunga swachi tauni Yeah
Peace, pass
on the beach.